waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dowladda Australia waxay leedahay nidaam lacago taageera lagu siiyo dadka xaqa u yeesha. runtiina dadka intooda badan mar uu noloshooda dowladda lacag ayay ka qaateen. shuruuc aad u adag ayay ku xiran tahay dadka qaadanaya iyo inta ay la-eg tahay lacagta qofka la siinayo. qaybtan ka mid a barnaamijyadeenna Australia Explained waxaanu ku eegaynaa noocyada lacagaha ugu badan ee dadku xaq ay u yeeshaan. waxay u badan tahay in mar uu noloshaada aad xaq u yeelatay taageero lacageed oo dowladdu ku siiso. Hank Jongan waa maareeyaha guud ee Services Australia oo ah hay-adda bixisa lacagaha cayirta ee dadku xaqa u leeyihiin dalkan Australia, waana hay-ad dowladdu ay leedahay. qof kasta oo Australia degan mar uu noloshiisa uu nala soo xiriiray ayuu yidhi. waxaanu ka hadlaynaa haddii aad wax baranayso, haddii aad shaqo doon tahay, haddii aad caruur korinayso, haddii aad howlgab noqotay, haddii xaalad degdega ay kula soo gudboonaato, iyo dabcan medicareka. lacagahaas oo dhan annaga ayaa bixinna, ayuu yidhi. Services Australiana waxaa hoos yimaada oo ay mas-uul ka tahay Centrelink, Medicare iyo Child Support. inta badan bixinta lacagahaas waxay maraan shuruudo adag oo qofka uu maro, sida inuu dalka degan yahay. kaysaska intooda badanna qofku waa inuu ama muwaadin yahay ama degganaansho joogta dalka ku leeyahay. marka la go'aaminayo inaad xaq u leedahay, waxaa la fiiriyaa dakhliga ku soo gala, hantida aad leedahay, iyo lacagaha akoonkaaga markaasi ku jira. si lagaaga caawiyo inaad ogaato lacagaha badan oo kala duwan, Service Australia waxay leedahay macluumaad si sahlan loo kala saari karo. Mr. Jongan ayaa sheegay inaad ogaato nooca lacagtaad xaqa u leedahay ay aad u sahlan tahay, xataa haddii aadan hubin waxa aad raadinayso.
waxaanu
kala habaynay qaab aan ku magacownay dhacdooyinka nolosha ama life events. waxaa jira lix dhacdooyin nolosha oo kale ah: korinta caruurta, sida qofku u nool yahay, qofka waayeelka ah, shaqo, waxbarasho, caafimaad, iyo weliba qofku inuu yahay naafo. marka haddii aad gasho kan ku khuseeya, waxaad ka helaysaa noocyada lacagta ee jirta, shuruudaha lagu xiro lacagahaasi, iyo sidoo kale inta lacagtaasi ay la-eg tahay. websiteka Services Australia oo ah services.australia.gov.au wuxuu toos ku geynayaa qaybtaasi live eventiga loo bixiyey ama dhacdooyinka nolosha. aynu ka dhagaysanna Mr. Jongan oo faahfaahinaya noocyada lacagaha ugu badan ee Centrelink ugu bixiyo, oo uu ku bilaabayo midda loo yaqaano job seeker ama lacagta shaqo doonka. waxaa dhici karta inaad si dhaba shaqo u raadinayso laakiin aad la'dahay ama shaqo weydo, markaas waxaad xaq u yeelanaysaa lacagta job seeker.
job seeker payment is basically the financial help you'll get if your age between 22.
job seeker paymenti waa gargaar lacageed oo lagu siinayo haddii da'daadu u dhaxayso 22 sano ilaa da'da howlgabka lagu noqdo oo 67 sano ah, oo aad shaqo doon tahay. si kale haddaan u dhigo, haddii shaqo la'aani kugu dhacdo oo aad shaqo doon tahay, markaas lacagtaas ayaa atan kugu habboon. sidoo kale lacagtaas ayaa kugu habboon haddii dhaawac ku soo gaaray ama aad xanuunsan tahay waqti gaaban ama ku meel gaara oo aadan sidaas awgeed shaqayn karin ama aadan wax baran karin. inta lacagtaasu ay tahay waxay ku xiran tahay inaad keligaa nooshahay ama qof kale la degan tahay ama la nooshahay oo saaxiiba ama qof aad isqabtaan, iyo inaad caruur leedahay iyo in kale. youth allowance ayaa sidoo kale ah lacag ay qaadan karaan dadka 24 sano jira ama ka yar, oo waqti buuxa waxbarta ama ku jira tababar xirfadeed ama wax apprenticeshipka la yiraahdo, ama qofka 22 sano jira oo shaqo raadiska ah. oo study ayaa ah lacag kale oo la siiyo ardada si buuxda wax u barata oo da'doodu 25 sano jir tahay ama ka weyn tahay. waxaa dhici karta inaad qoys tahay ama dakhli yar ku soo galo, waxaad xaq u yeelan kartaa gargaarka dowladda ee la yiraahdo family tax benefit. Mr. Jongan ayaa sharaxaya. Family tax benefit runtii waa lacago kala duwan oo la siiyo qoysaska oo looga caawiyo korinta caruurta. Inta ay la'eg tahay lacagtaasi waxay ku xiran tahay daruufta hadba qoyskaaga. Lacagta lamaanuhu inta ay la'eg tahay waxaa saameeya dakhli kale inuu kusoo galayo in kale, tirada caruurta aad leedihiin, iyo da'da caruurtaba. Dowladda ayaa gargaarta dadka heerarka kala duwan ee noloshooda. Age pension waxaa loogu talagalay dadka gaaray da'da howlgabka ee Australia oo hadda ah 67 sano iyo wixii ka weyn.
The residency rules are much more complex for a pension. To get age pension,
shuruucda deganaanshaha ee howlgabku waa kuwa adag. Si aad xaq ugu yeelato lacagaha age pension, waxaad inta badan u baahan tahay inaad Australia deganayd ugu yaraan 10 sano. Ugu yaraan 5 sano waa in qofku uu si aan kala go'ol ahayn u deganaa Australia. Inta ay la'eg tahay lacagtaasna waa ay kala duwan tahay oo hadba waxay ku xiran tahay in qofku keligiis yahay iyo inuu lamaane yahay. Xataa haddii aad weli ku jirto da'da shaqada balse xaalad caafimaad ay kaa hor istaagto inaad shaqeyso, markaas haddii aad buuxiso shuruudo adag, waxaad xaq u yeelan kartaa lacagaha Disability Support Pension ama lacagaha la siiyo dadka naafada noqda.
Disability Support Pension is a payment for people who have physical, intellectual,
Disability Support Pension ama lacagaha dadka naafada lagu taageero waa lacag la siiyo dadka duruufo jireed ama mid maskaxeed oo jirtay muddo 2 sano ka badan ka joojisay inuu qofku shaqeeyo. Tusaale ahaan, qofka qaba xanuun uusan ka kici doonin, waxaana lagu xiraa qofka shuruudo caafimaad oo adag. Dabcan, waxaa lagaaga baahan yahay caddeymo ku aadan nooca naafanimo ee aad qabto oo markaasi dhakhaatiir ay soo qoreen. Lacag lala xariiriyo lacagaha Disability Support Pension waa tan la yiraahdo Carer Payment, oo ah mid la siiyo qofka qof kale oo naafo daran ah ama jiran waqti buuxa xanaaneeya ama haya. Muwaadiniinta Australia ama dadka haysta deganaanshaha joogtada ee dalkan Australia ayaa lacagtaasi ka dalban kara Centrelinkiga. Haddii aad dhowaan dalka timid, waa inaad sugtaa ilaa 4 sano inta aadan xaq u yeelan inaad codsan karto lacagahaasi. Fiisooyinka qaarkood ayay sadhici kartaa in lacagtaas aad xaq u yeelato. Shaheen Wade, oo ah madaxa siyaasadda golaha qaxootiga, ayaa sharaxaya.
People granted protection or humanitarian visas have access to Centrelink.
Dadka la siiyey fiisada la yiraahdo Protection and Humanitarian Visa waxay xaq u leeyihiin Centrelinkiga ama adeegyo kale si la mida dadka muwaadiniinta ama deganaanshaha haysta. Halka dadka magangelyadoonka aysan xaq u lahayn lacagaha Centrelinki, waxay sidoo kale xaq u leeyihiin guryaha dowladda, deymaha waxbarashada jaamacadaha ee HELP la yiraahdo, ama nidaamka caymiska naafada ee NDIS-ta la yiraahdo. Dadka magangelyadoonka qaarkood waxay qaadan karaan lacagaha loo yaqaano Status Resolution Support Services ama SRSS loo soo gaabiyo, waana barnaamij ay dowladdu maalgeliso oo lagu gargaaro soo galootiga nugul oo ka warsugaya araajidooda fiisada oo ay ku jiraan dadka magangelyadoonka. Mr. Wade ayaa mar kale sharaxaya.
SRSS provides a basic living allowance which is capped at 89% of the job seeker.
Hay'adda SRSS waxay bixisaa kaalmada nolosha aasaasiga oo aan dhaafi karin ama kor u dhaafi karin 89% lacagaha job seekerka. Haddii aad buuxiso shuruudaha iyo waqtiga la sugo, lacagta la bixiyo inta ay la'eg tahay waxay ku xiran tahay daruufahaaga dhaqaale. Si aad u ogaato, waa inaad gasho website-ka Services Australia. Halkaas ayaad ku ogaanaysaa waqtiga la sugo iyo inta lacagtaas ay la'eg tahay. Haddii aad dhowaan soo degtay Australia, waxaad baartaa macluumaadka la yiraahdo Moving to Australia. Halkaas waxaad ka helaysaa macluumaadka soo galootiga magangelyadoonka iyo weliba qaxootiga. Mr. Jungan ayaa sharaxaya inaad macluumaadkaasi luqadahaaga ku heli karto.
We recognize that migrants and new arrivals in Australia face many unique barriers.
Waxaan garowsanay in soo galootiga iyo dadka Australia ku cusub ay wajahaan caqabado u gaara oo ay ku jirto luqadda oo aysan aqoon waana sababtaastaan tallaabooyin gaara u qaadnay sidii loo yarayn lahaa saameynta dadkaasi ay ku yeelanaysa arrintaasi tan koowaad haddii aad gasho websiteka baar luqadaada waxaad ka helaysaa macluumaad ku qoran 75 luqadood oo akhris dhegaysi iyo weliba daawasho ah xafiiska central giga ayaad sidoo kale booqan kartaa ama waad wici kartaa lambarka 1-3-2-2 ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.